kama Patrick MC, yani tickle weasel. Tunaleta ngoma za ma triple MC. Like head down like gonna feel so high. Trumpet bomb I gonna feel most high. Zile karatasi basi pesa na matasi. Kauna sisa leta kasi basi pesa na makasi. Hakuna boss, mindo manager, yani vile kuna ghost. Mindo hameta, hakuna draw. Mindo treasurer, yani vile kuna war. Mindo tempera, hey.
Wananita boss baba, wananita boss.
Dogo dogo adi zile za mangwari. Nongo to the blast kutatisha vitu sari. Boss baba, boss baba, boss baba. Na ata kwenye job bindo yule boss baba. Kijana yule tari ana chill na madada.
Unajua nini?